Lufa, turn me up a little bit more, man. I wanna hear the beat right now. Now I'm ready. Nilipofika umro 18, nikajiona nishakuwa, nikamua sasa kuna maisha nataka kuyajua, but I'm not sure. Uko nenda kuspo you, nkijipa imani kaso leo basi kesho subuhi, the story begins. Nikana kama geto wana, maskani bangi nyingi siku inaisha bila mana. Nitaka uhuru ambao nyumbani walinibana, mikupari tu non-stop na kuchinji wasiana. And I'm like, yeah baby, this is the life. I do what I like, nobody controls my life. But at the end I guess I'm wrong. It's about time for me to get back home.
Niliyataka maisha ya uhuru bila kuishi na wazazi, but now I'm coming home. Nikajiona mini kidume kumbe ndivyo napotea, but now I'm coming home. I'm coming back to my family, mama nombo ipokee. I'm coming home. And you are na makosa mengi lakini mimi mtoto nombo nisamehe. I'm coming home.
With the two girls in one bed, kwangu kawaida, Miss Kidume riding in enjoy, Masparida Ujori ndo tabia loni ponza, bila ata kuwaza kuna magonjwa. Nishaji towa niuze ganja ata powder, on maisha fresh na si endi mini soldier. 2 years mama ni oni anofia sana, kintafuta kila kona na mbiwa likwepo yana. Nafsi na nitesa istanlo chagwa kuishi, sina dabwa tokiwa mkubwa nkejua au nilishi. But at the end I guess I'm wrong. It's about time for me to get back home. And when I'm home, hope things gonna be okay. Nimekosa naombe ni mnipokee. Yeah.
Niliyataka maisha ya uhuru bila kuishi na wazazi, but now I'm coming home. Nikajiona mini kidume kumbe ndo hivyo napotea, but now I'm coming home. Coming back to my family, mama nombo nipokee. I'm coming home. Najua na makosa mengi lakini mimi mtoto nombo nisamehe. I'm coming home.